Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alal bare jegon lewru janvier hitande 2016 sapo e jetti yande yabirima silmaji chapande nay e joy melen tawa e les maisons de la presse Bamako sakirabe hande on competiton wide lebbi jetti tiagal ko talkuru kaldal e kawrangal tongale leedi meden di ko fa hande deyer dengaki les sahal leedi meden di hono iwde e yanguji e kanyun e kasaraji fa yottoyade e sutugol mobilaji e ko nandi e mudun denno dun sabimbini so yimbele sahal be an wondi e fawndirde bodde mabbe be ngadi wullitango fewde e lamu o tinno daro e dar de mudun sakrabe computer dun honono kabaru rafindena ko wondi hebde sembeni yoga e yimbele ngotanaabe li sahal leedi meden di wadi wullitango fewde e laamu bamako o kanyun e minisma tinno daro e darde mudun fiya dabariji tendini di ko nayi e lay bangal denagu dow lawi di sakrabe computer wide pinasiji diri natondiri lay dow mayo ranewo go lay laamu gawo o denno e lay majun yimbele taton mursi yonkiji mudun en yimbele noga e jaddon barmi denno ko yimbele barmu be nabama hopital gawo tofaabe chawroye kompeta dun wiide hono fedde humaninde dum woni jokkitaade jewtude talki woteji di ndedo fedde jojinaande ila noga e joy lewru novembre bettindu du denno be hono baale kumaniide faabaade hono kabar woteji leedi meden di kolliti metti mudun en no ndedo fedde jojinira sabi de be kolliti wiide ko jaali e yimbele gombe le fedde defu le baale politique da iwi sakiraabe din woni kabaruji mawdi di man jogani o hande jottino on kabaruji di yo sakike modon barke sise bismillah modon heedaade sakrabe kompite wiide lebbi jeddi hande ko talkuru kaldal e kawrangal tonga leedi meden di ko fa hande deejere dengaaki le sahal leedi meden di nanno rafinde nagu o ana wondi hemde sembe fa sanne le sahal leedi meden di nanno dun sabbe bini so yimbele tonbe wadi wullitango fewde e laamu o tinno daro e darne mudun usman diko hono kabar o worri
ñande lay lewru janvier nde tan torraji didi ngadi le region tumbutu o ngota ka yo mobel yanobe luma gundam wirfade binta gungu jombe malfe pellingel goto heddike hen dido barmi dido baka yo hakkunde lere e tumbutu wadi di torraji fu yo tamma e tamma torraji goddi du ngadi paade kewde le sahal fa hande le lam tumbutu lewru jabbin ndudu jokalbe taton mursinama wonkiji mu en gaddo dum odu anda ka tafen konjali an gonda nguika mobilaji ana e wada watta jont tekti de dedu gotengel ka yongel pompier en jati kadme ande kambi kabaru wayde denago o ka yodum bandiyaku fayse jeedin kobe bedu jodaaki sese le region o le lami moti odu dabare denago anagani yimbe e gotnaabe fu anagondi e gidede fa kulbine kabaruji yoroji tok jeedin kobe betu e wi sede en di gidali yo gonginali fewde e golidobe e habbitibe men kany e hobbe wallobe gotnaabe bi lami be kunchana ka torra hore ndardi du yimbe tesindo patinduba
danno sakrabe hono no rafinde nagu o wondi hebde sembe ley sahal leedi meden di danno ngotanaabe tunbe ana wondi e fawndirde bawde mabbe le majjundun be ngadi wullitango fewde e laamu bamako o kanyun e minisma tinno daro e darnde mudun be sellina dabareji denagu dow laawi mabbe di ko waawi renude yimbele tunbe kanyun e jawle mudun en danno kede ko goto e ngotanaabe nokku notirteddo binta gungu o ko haali e do faccitango Ousmane Diko
kabar o ana sullini men sanne sabede wattu warino mi cikkitigeno tiidal leedi ndi timmino golla bidi toñangaaji pati ewanda do woddi ye leegube de be goni yobbe bandi yo tan moytoto koy se ngada torra se soldatsin chaakama haybidi nokkuje de taabande be piyata yo ujinaaji neddo nyaata gundam yude fagibin altinera fu fagibin wala ndiyam wattu handen o faabe kebe ndiyam kana be ngaraga gundam ga denno wajibi kana be kunca faabe ngura joni o edin sullini kome ndardata laamu o yo habbitibe men jiido saatu fu kanya e minisma dota yawbe lumoji beddu e hakkile amen golle mum yo rende civilien e jawle mum en dum waata laataade so be keddike li ngalluji mawde de tan se wana binta gungu taguma sa laamu fu wala faynuku goto wana larbe mali wana minisma
nanu sakrabe kumpite fa hande wiide hono rafinde nagu o ana wondi hebde sembe fa sanne le laamu tumbutu o e mangal mudun hono kasaraji kanyun e nguikaji fa yottoyade e sutugol mobilaji ana wondi hebde sembe le laamu tumbutu o e mangal mudun fa sanne nanu dun sabbe bini sono so laami be tunbe wadi wullitango fewde e laamu o tinno daro e darnde mudun Mohamed Ibrahim Cisse o horejo conseil regional tumbutu o kede ko haali do faccitango Mahamadou Samasiku.
ko wodi hande ko ana tiidi famede sabi ele tumbudu jaati dum wodi bandijiti ele meden wodi saa e saa fuf be ciudoto wadde bonandaji hande lawi di fuf ana hulbini nangede sababu di bandiji fay mangal paride hebnal dum dabari tafun mi don dar jama o fuf yo be ballira hejaabe lam o kabaruji kala ko be ngadani sikki e sakka yo be jottina be dum ko dar dam soras en yo be tinno fa han bangal dartude kabaruji e saa fuf e jilo le wuro o
sakrabe kollite men ko woni mi jangoji modon do hello amen noddirtengo page Facebook sidio tamaningo
tamani
sakrabe kumbete wiide leydi almaindi holliti wiide hande be ngaran be faabo kabaru denagu leydi meden di denno be ngaran be nelda ko yaata e sorrasi en mabbe teme den joyon ngarrobe fa faabo minisma le kabaru denagu denno ko yaata e teme didon e mabbe kay fu waran faabo fedde union européenne gondunde e janginde sorrasi en armi mali leydi meden di sakrabe kumbete wiide bete kenyen pinasiji didi natondiri dow mayo ranewgo le laamu gaawo on denno be kulliti wiide pinasi mawdo goto natti dum woni pinasi mawdo o goppi lanawel pamarel gotel ngel ko yaata yimbe chapanta ton wonno ele mudun denno ele o do kasara be kuliti wiide yimbe taton keddiki hen ko yaata yimbe noga e jeddon barmi denno yimbe le barmube nabama hopital gawo o ali ibrahim mayga o kajjada amen to gawo to kede ko hali eddo faccitango mahamadou samasiku
pinasi goto o e wuri wuro manyaado wey dondi do non yimbeele ele badangel ngalure gawo pinasi mawdo goddo pawgel bargoji essence jabboto non yaade burem ne be jotti ma serpon o won ko pinasi tuskengel ndari darade o ronki tawi pinasi mawdo badike mo sanne den o ngabbi dow makko chapan tati yimbe wonno le pinasi tuskengel imbaawi yeltinde hakke noga jetto mebbe min nabbi hopital gilla kenya joga e mabbe ana le urgence wobbe kay hoti galleji mun en debbo goto to heddige hen ngabintinama minen gondi tewtire gilla kenyen idom be jiitaka debbo hamili e tukalel mo dubi didi
sakrabe kumbite wiide fedde humaninde ƴewtude talki woteji di fedde ndedo fedde joinaande ile noga e joy lewru décembre novembre bettindundu non non ndedo fedde nantini jaabuji arandeji golleji mudun di ka dun e tawede fu baale kumaniide faabaade kabar woteji di leedi meden di be kolliti metti mabbe fewde e honon ndedo fedde joinira gam hono ndedo baale forebe balde kolliti wiide ndedo fedde kala ko jali e yimbeele gonbe le fedde nde fu yo yimbeele iwrube le baale politikiji de den no be daraman jara o horejo dental baale kumaniide dum woni baale kumantode faabaade kabaru politika ko dum woni fayotode e woteji di leedi meden di kede ko haali e do faccitango mahamadou samaseku
mi do metta sanne bangal ko yimbe bamaabe e fedde nde fufuyo politikin koobe ko min domi e le golleji mabbe yo e beyda wattu kejanaado campagne deuxième tour election ngaji di sabi saande jawabu premier tour o hebete tawon wattu o billike sanne e be kani dum wadande hakkille e ko ardi wattu campagne di tobere nayido bangal almusadda baale politik di ana hani jawtede balliguji hana diwde temedere fuf debe sappo e jawdi feddende faydo jawdi balle de iwata dun andaka tobere cagita yo so subagol president leydi ndi ana wade tanida e hore mu ana wada campagne jawdi ko wadita campagne ko ana hani seria facindina dun sabi den wana fedde joomu o burata yede yo kanko ndarto wallamu o hasindina ana hani dun labbine falla
nan sakrabe kumbite wiide kanko ekintino piobe ballon mali noddirtedo alen jires o holliti wiide kanko o jabata ko di halaji gondudi halede hollitidde wiide o waran o iwa mali o yara gere cameroun nonno o hollitiwel di halaji o halaydi hande o halaydi jango nonno kede kanko alen jires o hore mudun ko hali do faccitango mahamadou samasiku
ni wana jabotodo e bubu loppadi saha fuf notade halaji di ngalla fuddo dari wana haju on fay hunde bila kan e majji wana ni gordumi min so mi sefima e dow ko ngadami lato e dow ko tajormi ana yaltanaka so wana non wordi tan kinne haju mon godinde ko wobbe hali hajam fuf wala majju dum woni ko kala mi kala landido kan kabaru mudu wana yaware non do non pamirmi kulle de
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakirabe yewo yen ko woni e les raisons ngaji meden di input iranto banambato be kolliti wiide walde rewbe landini ton nyalande wutugol boli den don wadi kenyen nokkuje wutade de dum woni mairie mabbe o lumo ngo kanyun e gendarmerie o fa yottoyade e gudoro mawdo banamba o dan sagrabe ngartiran do nara do be kollitiwide yimbe nayon cikkitaabe tawdeede e taccobe laawi hakkunde nara kanyun e nyono nangama ton be kollitidun wiide million ngaji kurdi woni tetaadi dow ngol do lawul sagrabe en jaran faatu tumbutu tobe kollitivide hejo fuddi ton kenyen dum woni bete hande hejo ngo kumaningo kabaru challal le laamu tumbutu o e mangal mudun nokku notirteedo Udeika Zoro kanyun e erentoje den edo no kuje dido golleji warta wadede e mudun micite wide dogo suru dogotoro wala e leede no kuje ilande basi di fudno hitande 2012 de walde humaninde kabaru challal le laamu tumbutu o kambe landini ngodo hejo en gartiran faado kuccala doobe kollitivide ko yaata e chapande nayon yimbeele kejaabe baale hala nanane kanyun e horebe diina fa yottoyaade e yimbeele kumaniibe kabaru denagu wondi e totondirde hakkillaaji do kutteji tongiidi e nanunde sukaabe rewbe suudu ila nyonayi den no galdo kawrital fuddi to kuccala to bete hande en gartiran faado segudoobe kollitivide suudu kumaninu kabaru golleji leedi meden di hokki walde rewbe blande kaaki gollirdi kanyun e kalisi ko yaata e ujnaaji chapande nay den no horebe horejo waldende o holliti wide ngal do dokkal ana waran faaboobe fa sanne kase dun be beltike e le majjun fa do hatta sakirabe do kadde ten hande e kabaruji meden di ka patnje ko yewtere meden de ana heddi